Ayda fulinta sharciga maxalliga ah waxay la shaqeeyeen xafiiska badbaadada waddooyinka ee gudoomiye gobolka si looga caawiyo yareynta qulqulka dhimashada ee waddada Iowa. Waaxda caadiga ee Iowa ayaa soo wareysay koror 25% dhimashada sanadkan markii loo eego sanadkii hore. Ilaalada gobolka Iowa State ayaa u sheegtay The Moment Register inay arkeeyaan qaar ka mid ah darawalkii ugu halistay badnaa ee cudurada 85 sano, iyada ay dadku aad u wadan xawaraha ayna isticmaaleen telefoonada. Laga bilaabo maanta, waaxda booliiska magaalada Sioux, Woodbury County Sheriff's Iowa Office, Iowa State Patrol ayaa kordhinayay raadooyinka laga talagalay darawalada nafada ah. Fulintu waxaa la qorsheysay inay socoto 7 toddobaad. Guddi howleed ayaa laga soo saray sanadkan Iowa si ay isugu dayaan oo ay ku galaan hadaf ka yar 300 dhimashada tarafikada 1 sano guud ahayd. Baahidii Iowans ee tallaalka coronavirus ayaa hoos u dhacday ilaa heer laga yaabo in gobolka laga tuuro 33,000 qiyaasood oo tallaal ah. Waaxda Iowa caafimaadka dadweyne ayaa toddobaadkan xaqiijisay in qiyaasi tallaalka Johnson & Johnson ay dhici karto haddii Iowans aysan go'aansan inay aqbalaan. Qiyaasaha ayaa u muuqday inay helaan dib u dhigis maantii markii Johnson & Johnson ay ku dhawaaqdeen nidaamiyaasha federaalka inay u ogolaanayaan shirkadda inay kordhisay tirada dhicitaanka 6 toddobaad. Si kastaba ha noqotee, haddii aan la isticmaalin dhammaadka Luulyo, qiyaasi badan oo ka mid ah ayaa weli sii wadi karaa in la taro.